obalero government na dala parliament esiza ekiragiro nga abantu abagenda okubeera nga betaba mu state of nations address bakendedde omwenda ogukendedde bakusaze
Ebola
abantu bangi bali bubwadde kadi naye basazizaamu ezimu okujjako ababaka ba parliament bonna n'abakungu abatono be bayitiddwa abalala bagambye mugenda kubeera ku vacho yes temugenda kubeera eri physically ekololo n'olwekyo munnange oyinza okutuuka eno ganyina invitation card bagimpa ate ne bagamba nedda togendayo tonyiga kubanga ezimu bazisazizaamu ate naffe nga tukiraba ekirwadde weekiri state of nations address egenda kubeerayo ngenda kusoma ezi nnya olaba basazaamu namugongo tegeeza naawe tonyiga ate kino eno cause weeri ne gavumenti egambye ekyanoonya sente nyingi obukadde nga lwenda n'okusoba okusobola okubeera nga bongera okubanyisa ekirwadde ekyo weewaawo ba abasawo tubalina